exclusive@nigerphoenix.com.
Mwendo na vibaya vitendo nikapotosha fikra zako na miniko magendo habari zote za skendo sijelifu wapendo and you know I want you right now baby ngira nduba.
Kavitani rao mei andoa ili jeribo wendani wanye wa mejitowa na kukukata sinjuti omeiti atua kukanyage mwebastibuti mamivo kuchomowa. Me now and you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Mr. Pick it up, pick it up, pick your ass out the door.
Where we would have one day.
Phoenix.com.